No Bad Events.
Loni Alimpa
Moto Sound.
Digitanga mu, digitanga mu,
ekipi chamba kushukuranga kwa.